Talata jenai lewru juin hitaande duɓi ujuna ɗiɗi e laso yande jo e mintaji sappo jo habaruji studio kalanguɗi min Ali Nyali Abdoul Mouni yettinta e moɗon. Sembe habaruji meɗen hande haalando puɗɗol tewtoru heɓa barjari caka cuuɗi kokkoji habaru e kokkoɓe habaru ɗo anden nder leydi Niger CS fedde leydi Niger hawjine fille cuuɗi kokkoji habaru ɗi e UNICEF fedde leyɗe duniyaru hawjine fille jinganade hakke cukaɓe cigili tewtoru ɗo anden ɗum ndu ko watta suka fuu hita hakkeji muɗum nder wakkati raɓo ñaw coronavirus ngu. En kalandu ni fa hande do andinore fedde pasotoɓe andinore de dermo fedde de wattidane yaade e ardiɗo leydi Niger watta hunduko mum nder ko hawti saman fedde kiitotoɓe leydi Niger e ministre leydi kawjiɗo fille cuuɗi kiite ɗo e ndanko watta mosol heɓo. Yewtere pindinol studio kala ngutalata fuu hande en waɗan do fille gurna rewɓe ɗo anda nder leydi Niger Aboubacar Samaila lokotorojo cukaɓe famarɓe haalanta en do nafakaji pesoteɗe ɗe cukaɓe gaɗante. Duru didde raɓu ñaw coronavirus suka fuu heɓa holla ñañal muɗum heɓa jalorgal du ganden dari ni duru didde ñaw coronavirus gu anden no dara cukaɓe ɗum woni sembe haala tewteru heɓa barjari ko yiɗa waɗede caka cuuɗi habaru leydi Niger kam fuu e golloɓe kokkoɓe habaru subaka o du ni tewteru du fuɗɗa. CSC fedde suudu leydi Niger hawjino filla cuuɗi kokkoji habaru ɗo andan he UNICEF fedde leyɗe duniyaru hawjino filla jinganade hakke cukaɓe kayen cigili tewteru du andan ɗum du ko watta suka fuu hita hakke mum nder wakkati raɓu ñaw coronavirus sugu gam ɓe dari se kettinoɗen ko docteur Kabiru Sani ardiɗo CSC wi subaka o ko Nafisu Sirfo waddani en.
Le but de ce concours est de
mana tewtere ndu woni wallude nder filla durvidol e hakkeji sukaɓe nder lawol saɗormaji ɗi ñaw coronavirus waddi hawtade e sigilaji gaɗaɗi nder lawol muɗum. Tewtere ndu ɗum ƴewtana hokkoɓe habaruji ɗum du dartana do filla golleji gaɗaɗi caka sappo e jeenayi lewru mars ñalande nde ñaw coronavirus heɓa e neɗɗo goto ɗo nder leydi meɗen Niger warde sappo e jeenayi lewru octobre duɓi ujunaji ɗiɗi e nogaye. Sey tawi jomum no gollo nder cuuɗi habaru ɗi gomnantina gonɗi jonde e hoore mum télé radio e ɗereji ɓurtoto ɗi kokka nimɓe habaruji. No laati hunde lawol gollidol tawagol caka amin e fedde UNICEF gam heɓude hokkoɓe habaruji ñañuɓe nder gelle mu'en wattoɓe kumta kulle ɓurɗe suulude ɓiɓɓe leydi Niger hettintoɓe radio ji e daroɓe télévision ji ɓen fuu.
Fedde pasotoɓe ɗo nder leydi Niger wi'i ko wonno waɗa caka saman fedde kiitotoɓe leydi Niger e ministére kawjiɗo filla cuuɗi kiite leydi Niger ɗum ka hegaki ba seɗɗa. Nder andinore mayre subaka o ni ɗo nder huɓere ñama fedde de wi'i ko laabi kawjiɗi filla cuuɗi kiite walano ɗo tane no haniri. Ɗum du fa handen ni nder lawol gotol gol endan ko watta cuuɗi ɗi accama gaɗa golle mu en no haniri. Fedde de du ni fa hande nder andinore mum watti dane yaade ardiɗo leydi Niger watta hunduko muɗum heɓa mosola heɓo. Gam ɓe dari se kettinoɗen ko maître Oumarou Boubacar wi'i nan fude Ahmed.
Le barreau du Niger s'est senti
Barreau dum wona fedde minen sardo benda min mati hono min indama yude hal ministère hawji de saria warre syndicat sardo yete dum saman o endam dum laati hono ni to nyange ni yaade e gollal amin gal e hore mudum dum wontirni hono sawara mawdo mo sardo be leydi Niger wala ko wawi wadde har sendugol golleji kanyu e laamuji di endam wawa tabintinde du dima ku sardo be ko e mudum em dum sabi min ngada noddagal yaade e horejo leydi tabintinde ciendol golleji himɓe ɗi endam fa woɗa kañum e ndimako sarɗoɓe endam golla golle mumen no woɗiri. Minen miccintade konnon sarɗoɓe koye muɗum rinɗugol mabɓe ene woni e mabɓe nonno ɗumine gadi noddagal ko watta ko talki joƴƴinaɗi dow fi sariyaji himɓe tokka ɗum tabitina ɗum fa woɗa.
Strict de tech afin que le calme et la sérénité règne à nouveau dans la maison justice.
CNDP fedde hawjino filla partiji politique leydi Niger lebbi tati gaɗa ko waɗuno hawrino mum anniyake waɗunde hawrino mum go mawne warorde nde hanno sappo ɗiɗi lewru juin hitan duɓi ujunaɗi ɗiɗi e laso gam ƴewtinade filla raɓu ñaw coronavirus kam fuu e siri sigilaji cuɓakiji gaɗoteɗi ɗo anden nder leydi Niger. Hawrino fedde de du ni no lawol noon ko watta partiji leydi Niger ɗi kalda e ardiɗo fedde senide ande hanno fedde hawjino filla cuɓakiji gaɗoteɗi ɗi anden gam ɓeydari se kettinoɗen ko Yahayya Garba ardiɗo fedde de wi'i Moussa Hassan e téléphone gam famtinde himɓe.
Kungel aranel kam woni habaru no filla kaw jakiraɓe ñaw coronavirus ngoti ɗiɗaɓen gel ɗo haltana dow filla no sigilaji cuɓaki leydi ɗin woni no yaram tataɓen gel ɗo ƴewtana ko sawiɗo ɗum mana majjum woni feccitide habaruji ɗin e suudu seni gam hooreji suudu seni on noddama e hawrinde nde o waran du hollude yaadu yeeso keɓaɗo nder fi cigilaki cuɓaki leydi kim kanƴum du woni gollal CNDP fande ndu fedde nden ƴewti to cigilaki cuɓaki leydi kin no yarata iɗum waɗi gam hawrinde amin sakitinde no ɓuura lebbi tati ɗum du no waɗan ko partiji politique ɗin keɓa hettinanar jooreji suudu seni on e halde do filla cigilaki cuɓaki leydi kim ɗum woni mana majjum
yimɓe leydi Mali mawni wittino de annden jamaare e jamaare burti gam hollude metta ɓerɗe mumen har ko darta ardangal Ibrahima Boubacar Keita nder leydi Mali ɗum du ni fa hannden nder mum ɓe ƴami Boubacar Keita o annden wurto ardangal leydi Mali di andal l'imam Mamadou Diko anndaɗo sanne dow laabi alsilamagal kam wattidani himɓe burto gam andinde himɓe ko saabi ardiɓe dina ɓe annden no tawa sanne nder filla politique leydi Mali waddi ko tarna Fouda Ahmed noddi Ali Tunkara janginowo nder université leydi Mali e téléphone gam famtinde himɓe
cuɓaki hooreɓe ardiɓe dina nder laabi politique ɗo nder Mali wona hunde kon yimɓe andanom ɗum ɓoyi ɗum waɗe neɗɗo fuu anduɗo tarifino leydi Mali seeɗa woɗi miccentina on du tarifi hoorejo leydi Mali kiɗɗo biteɗo Amadou Toumani Touré on wakkati no makko ardiɓe dina ɗon no cawire nder laabi politique ɗi ndenne ɗum waɗi ko hande iɓe goodi nokku mangu nder laabi politique Mali ɗum du wala fuu ko wawi bonnude nder laabi politique ndenne neɗɗo fuu kettinaniɗo wadde e wadde halaji ɗi Mamadou Diko e bandiraɓe mum kaali wala fuu to ɓe mbi saria watte nder mum wala du fuu nder maɓɓe gartirɗo ɓolum laamu zaman nayaɓo ndu baka ɗum ɗon du wala hen ardiɓe hawsu leydi ɓen fuu hooreɓe ardiɓe dina ɓen no teddinaɓe sanne
jeɗɗire muɓɓere gaɗa koƴitaki jande nder reedu leydi Niger ardiɓe haw juuɗe filla jandeji nder département Filinje kolli weltare mumen gam jande nida en daari janguirɗe ɗen dan fuu pirtama koƴitaki ki enɗan duka en ɗon no waɗire no wuɗira awi Abdoul Karim kaw jiɗo filla jandeji ɗi enɗan nder région Tilbe Rewi'i ko acce jande nden waɗe fuu heɓake ko watta du fa hande himɓe kisaraɓu ñaw coronavirus u enɗan fuu cingama laabi ɗin du no ɗon no ɗewtene nani ko wi Asumane China e téléphone gam famtinde himɓe
nder nokkuje ɗen fuu min jeeyi min tawi ko sukaɓeɓe no ɗon jaa l'école bako du no woodi saroɓe sukaɓe haɗoɓe sukaɓe mumen jaaki l'école saabe joole guese nder guure laddeji gon no woodi nimɓe aawuɓe amma mi yi'ay fuu ko suka janngo classe goto ɗiɗi ma tati hantata jaaki guese ndenne min jiidi e saroɓe sukaɓe ɓen e tindinde ɓe saroɓe maɓɓe du paami no ɗon accaɓe ɓe jaa l'école nokku fuu to tendeje woni basiji gaddata e suddude ɗum laabi koƴaɗi ga hissinde nimɓe ñaw coronavirus ɗum kaali e wiide sukaɓe janngoɓe nder janngirɗe potere ɓen gattol sumre ƴewta ɗum en woɗi tabal fuu ɓurta sukaɓe ɗiɗon nokku fuu toɓe ɓurta capanɗe joyo fuu min peccatana ɓe nder cuuɗi ɗiɗi caggal muɗum du no woodi guineji ko lotirte juuɗe
ceede sefa milliardeuji hemre e woronje e jeena e ko dekki gomnati leydi Niger ɓeydi har ko darata duro ko heleraɓu ñaw coronavirus ɗo annda nder leydi Niger ceede ɗe ni arande mum ummakina milliardeuji ujunaji ɗiɗi e keme ɗiɗi e laso tati e jeegom e ko dekki hannden ceede ɗe ummake milliardeuji ujunaji ɗiɗi e keme nayyi e joyi e ko dekki hanono ɗerol sahel haaliri ɗum hannden kenga du ɗerol gol endan wotade muɗum waɗa ton endan ko ɓeyda ceede ɗe endan nder assemblé national ton endan wotaki kendu heeɓi hemre e sappo e jeetati mbi jaaɓi woronje e nayyi mbi jaaɓay raɓu ñaw coronavirus ɗo nder leydi Niger de en daari ni sembe mum no ɗon no ɓuyto sanne kenga dow cikkaɓe ñaw coronavirus sappo e jeetato ɓe cellal mu en dara wala tawraɗo ñaw coronavirus gu enɗan nder ñawɓe ɓen du wala mayɗo hanono andinore ministre leydi Niger kawjiɗo filla cellal haaliri ɗum kenga altina jeetati lewru juin hitande du ɓujunaɗiɗi e laso miccintinen himɓe du ni illa ko ñaw coronavirus gu wangi ɗo enɗan nder leydi Niger warde jeetati lewru juin hitande du ɓujunaɗiɗi e laso himɓe keme jeenawo e laso tato e sappo ñawri ñaw coronavirus gu enda himɓe ujunaji himɓe keme jeetato e laso tato e jeenawo ñewta daɗi himɓe laso tato e joo maayi hande ndu himɓe woronje e jeenawo gonno ñewti nder sigila studio kala ngu har ko darata hidde naabi en kitu caka sukaɓe ummatore leydi Niger se kettinoɗen ceedakugu Aboubacar duuɓi sappo e jeetati jeyaɗo commune Inates waɗi
ni amoni Aboubacar Mahamadou duuɓi en sappo e jeego mi jeeya Inates suka je kolle de yottake hano duubi laso yaade e nayi fuu no waawi fuɗɗude wadde surbaajo. Suka je kolle de heewti duubi laso e jeego fuu no waawi dewlude. Wakkati tan sembe muɗum wari gollal ngal hokka fuu no waawi waɗi ɗum, no waawi jogaade ɓaade muɗum nde innu he abbuno ɗon, no waawi waɗanaɓe ko waawi fuu.
Haala sukaaɓe ummatoore, sigilanoomo studio Kalangu.
Jam wali Alhaji Dawda, hannden aɗa welti.
Jamni wallake Alhaji Monsieur, mi sodana botoji albace joyi, lemu ɗiɗi, tafarnuwa ɗiɗi, haa ko tanno joyi.
De Alhaji, ko woni cogguji ɗuɗɗi ɗine?
Hey, gan Allah accu, a wiyata a andana nyaw coronavirus wongu cakantaraji meɗen ɗena?
Na min kay mi yahi ko hawri ɗum.
To accu mi haalani, kulle ɗe kanƴe goni ko nyawta nanguɗo nyaw coronavirus fu.
Alhaji, toy nanɗa ɗum kadi?
To to, a wari noon ni a kaden na? Ɗume giɗɗa wiwde kan?
Alhaji, hettina wadde gineji ɗi coɗɗa ɗi fuu sawrata nyawgo.
Hey, ga Allah accu, to famtina ittan nder nimre.
Amma no woodi laabi koƴaɗi ko hisinta ɗum nimɓe.
To miɗo hettini.
Alhaji Dawda, lokotoroɓe jaɓiri nimɓe loota juuɗe mum e kaatare fa laaɓa, gatta ndiyam alkoola, ndaɗa ɗojja maɗa ɗiila, gaɗa ɗum nder soɓɓudu maɗa, loota juuɗe ma fa laaɓa e kaatare, gatta hakkundema e nimɓe ko watta métre goto, acca memol gitema hinerema e hunduko ma, acca dow memol dabbaji ɓurɗi nde ɗum tilti ko memɗaɗi, loota juuɗema fa laaɓa. Accu nyamduji moɗon ɓenda o nyamon ɗum, layɓon tasaje moɗon, moyton cuuɗi mon fa laaɓa, celondu hawra joɗo nokku goto.
Hey, ga Allah accu, fa he kawriɗe kaden hannden ɗum noon fa paama ko ƴamruɗe baɗan debbo waddete, no tilsi du mi yaha ton endan.
Alhaji, wala ko ɓuri cellal.
O gonga non mi jaɓi. De haalanan ko saabi wi'a neɗɗo de no ɗiilanaɗe no ƴoƴƴa ɗojje nder soɓɓunu junngo mum ne.
Gan nokkure no hende e junngo ma, no woɗɗi junngo ma ko laati wawtu fuu aɗa wawi memiri ɗum are.
Hey, monsieur, mi yettima sanne, mi tokkiran du fuu no bi'irɗa kam ni, mi durwan du fa hannden ko watta habaru o yotto he bandiraɓe am ɓe nanayi.
Ɗum ɗo yo anninore noon de studio Kalangu waɗi hawtade e ministére kawjiɗo cellal ɓiɓɓe leydi Niger.
Nde en daarini hannden gaɗa pesoɗe ɗe peve hano sigila mo gomnati singi gam waɗande sukaaɓe pesoɗe, no woodi pesoɗe gomɗe saaroɓe ɓaawi jeyi soodoyi nder pharmacie, gaɗa no cukaaɓe mumen gam hisindeɓe nyaw ko ɓoyla daaɗe hano no docteur Aboubacar Soumaila, loctorojo sukaaɓe famarɓe haaliri ɗum. Pesoɗe ɗe ni de gaɗama no nafa suka sanne gam sembe majje du fa hannde nde en daari ɗo nder leydi Niger. Raaɓu nyawuji nayi woni ko waawi hisinde sukaaɓe ɓenden gam ɓeydaari se kettinoɗen yewtere makko e Mariama Kenda.
Ya le vaccin orpev
no woodi pesoɗe, hono ko gomnanti wonna kawaɗon to ɗum himɓe dow laawol peve kam wonno hawji pesoɗe ɗen enɗa. Pesoɗe no laatiɗe neɗɗo no wawi yaade pharmacie sooda tufaa sukaaɓe
muɗum.
Pesoɗe ko umeno neɗɗo wawi heɓde ton
essentiellement ici.
Pesogal o hisinto nyawu menangite ko ɓoyolto daaɗe, nden e peve no woodi sigila e dow fii ko wiyete menango coq A, jaabu nyawuji ɗi no kewi sanne. A o du kam ɓuri wadde ko ɓoyolto daaɗe himɓe e nder leydi Niger sanne. Ka non woni nawaɗon laati ɗo yahamo waylo waylo. Ɗum saabi pesugal ngal to heɓetengal le pharmacie ngal nde joomum heeɓi ngal fesake e fesi sukaaɓe muɗum no wawi hisinde ɗum saabu e ngal jiɓodiri safareji kewɗi.
Gal biɗagal no gal wantiri
quadrivalent, ça veut dire que c'est un vaccin qui
ngal ɗon hawraynani safareji kewɗi on no wawi hisunde nyaw menangite ngu kam won ko ɓoyto daaɗɗe no wawi heɓede le pharmacie ji joom bawɗe fuu no wawi sooda yaara tufa sukaaɓe muɗum. No woodi du fa hannden gongal laatingal kañum du yaatano wartire noon dow lebbi sappo e jeegom. Allah e na wallaji daaɓoji mbawɗi warde e le wakkatiji ɗi enɗa, misali joni hono bade no wara wakkati warde wakkati no raaɓa du, no woddu fa hande nyaw hono keñe eko nandi e muɗum. To ɗum saabi no ha neɗɗo tawre loctorojo tokkowo sukaaɓe muɗum no ƴeewa cellal mabɓe heɓa tawe sadi foti ɓe gandine pesoɗeɗen fuu ɓe gandineɗe ɓe keɓe kisani na wallaji. Rewɓe sawɓe kay endu no woodi pesogal ko waɗante ngal tétanos.
Pour parler de la vaccination chez la femme enceinte, c'est le vaccin antitétanique.
Dabba chawɗo no woodi kandu sigila pesoɗo ko hani waɗa?
Debbo cawɗo no woodi ya sigila pesoɗe ko hani waɗa e garton dow mum fila tétanos o endan nyawno endan bonɗo laatiɗo soni nangi suka gaɗa rimama no tiiɗi fa suka on heɓa bilto, nenne ɗum saabi inna on no hani wanne pesogal ngal moƴƴin ɗiyam inna on heɓa inna on wattana ɓiɗɗo on endan o hiisa hono nyawu ngu endan.
De manière passive les anticorps pour protéger son enfant.
Bandiraɓe tiniɓe habaruji studio Kalangu de yewtere pindunol meɗen ko waɗi hannden dow ɓurna lobbo rewɓe kokkol habaruji meɗen timmata, amma ko min dilla miɗen miccintina on ko Batu Joɗo kala studio Kalangu hannden waɗan dow saɗormaji ɗi inniraɓe tawrete nder filla cellal mu en Mariame Kenda du kan ardato Batugu.